kwa nini nadekezwa, 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 nadekezwa. Wengi wana uliza kwa nini nadekezwa, 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 nadekezwa. Sababu kapenda sana nyonda na mliwaza, mliwaza na mliwaza. Sababu kapenda sana nyonda na mliwaza, mliwaza na mliwaza. Ani anijua siriana mapenzi, wa mapenzi nayaweza. Ani anijua siriana mapenzi, mapenzi, wa mapenzi nayaweza. Hebu nyama sini kwanza, ya nini tena fitina? Hebu nyama sini kwanza, hebu nyama sini kwanza, hebu nyama sini kwanza. حبيبي يا لي بحبك يا لي 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 لاينيا صلاة
Pendeza amejikabidhi kwangu apate ku niliwaza amejika bibi kwangu apate ku niliwaza analilea tekeleza, tekeleza. Tena ananishauri, ananishauri jambo la kutekeleza. Tena ananishauri, nishauri jambo la kutekeleza, tekeleza. Pendo limesha shamiri wambeala shangaza, pendo limesha shamiri wambea la washangaza.